dushingira natwe dushingira ku makuru duhabwa, ariko ntabwo twashobora kubyandika tutabanje kubyitondera. Ibyo twanditse rero nibyo, nk'uko twabivuze abantu bararashwe. Tubabaje cyane nuko baraswa nk'impunzi, ariko twebwe ibyo babakorera tubona ari nk'ibintu bakorera inyamaswa. Ntabwo ariko bibiremwa muntu byagombye gufatwa nk'abahiga impongo ku musozi ugenda urasa abana, abagore n'ibintu nk'ibyo. Noneho abantu bagakangisha ngo ntabwo ngo HCR ngo yabitayeho, ubwo itabitayeho ngo babe aho batura, ubwo ngubwo ngo ni abantu ngo bitwaje intwaro ngo zo kujya gutera u Rwanda. Ibyo ntabwo ari byo. Ntabwo abantu batera u Rwanda, niyo batera u Rwanda byagombye gukorerwa mu nzira y'umuco mbese igaragara. Abantu ari abantu b'abasirikare barwanya, ari ukurwanya abantu b'abagore, abana, ibimuga, abasaza. Iyo ni amahano. Sinzi rero niba hari ibisobanuro tugomba gutanga. Twebwe twabikoze kugira ngo iyi miryango ibeshya u Rwanda, ikabeshya Abanyekongo ko yaje gutabara nk'abo bango ba MONUSCO n'abandi nk'abo, bafite n'ababashyigikiye. Kuko ntabwo nabura kuvuga ko ubutegetsi bw'i Kigali nabwo bubishyigikiye. Abo tuvuga rero barwanya abo bantu ntabwo ari Abanyekongo, ni Abanyarwanda bambaye imyenda y'Abanyekongo. Kagame yumvikanyeho na mugenzi we ko bagomba kubafasha kugira ngo birukane abantu babatera. Ikibazo ni uko giteye.
Ibyo byo kwambara imyenda y'Abanyekongo, Abanyarwanda kwambara imyenda y'Abanyekongo, mubizi mute?
Tubizi, tubibwiwe n'abandi. Ariko ntabwo Kagame ari ufite ba maneko wenyine, natwe dufite abacu. Noneho ntabwo ari ibintu duhimba, ni ibintu tuba dufite ibimenyetso bigaragara. Ntabwo twavuga ngo kanaka uyu nguyu uwo tukubwiye ababivuga barara babajanjaguye, ariko twebwe nuko tubibona. Gusa twebwe icyo dusaba, mbivuge mbivanye ku mutima, icyo dusaba abantu bagomba kubaha ikiremwa muntu muri kariya karere. Ntabwo iyi ngiyi rero dushaka kubyemera. Niba abantu bagomba guhaguruka ngo bafate n'intwaro, kuko reka tukubwize ukuri, bigomba gufatwa. Kubera ko ntabwo twagomba kwicara gutyo ngo turebere ngo amahanga azadutabara. Amahanga se yatabaye bane. Uriya muperezida w'umunyekongo wamushyizeho, wamubwiye ngo bafatanye, umenya tumva politike cyangwa se ibyo mwita jeho politike tugezemo. Bishoboka imyaka ibaye 28 dupfusha, twibwa. Ntabwo rero bigomba guhagarara. Kurwana byo tuzarwana, ibyo na sinzi umuntu wazabihagarika. Karimo agasuzuguro kenshi cyane.
Niba koko ibyo muvuga ariko bimeze, mutekereza ko ari iyihe mpamvu yabitumye zitangira kuraswa ubu ngubu kandi zari zimaze imyaka irenga 25?
Yewe bwo numva usa n'ushaka kunyinga, nawe urabaza ibyose. Wowe uriyibagiza ko perezida Kagame n'uwo munyekongo ntabwo uzi ko bari bavuze ngo Ubuganda ndetse n'Uburundi ngo buzafatanye u Rwanda n'izi n'ikindi gihugu kugira ngo na Tanzania hari abandi baranze. Kagame ubungubu niwe ahagurutse yumvikanye n'uwo muperezida mushya utagira icyo yumva mu bibazo by'igihugu cye. Ntabwo atangiye ubungubu ngira ngo nsuze ikibazo cyabo. Ntabwo atangiye ubungubu, we yumva hose yaba yahafata akikorera uko ashatse, ariko ntabwo bigishoboka. Sinzi niba yumva radiyo yanyu, ariko ntabwo bigishoboka. Ndakubwiza ukuri.
None muzakora iki bwana Twagiramungu? Kuko ni ibihugu bibiri, niba ibyo muvuga ariko bimeze, muzabigenza gute kugira ngo muhagarike ibyo bintu?
Tuzabigenza uko nababigenza. Imbunda se bafite ntabwo yari yakugira uruganda rwo kuzicura. Tuzabwira Abanyarwanda ko udashobora gupfa nk'ibimunyo. Niba banarwana ni ukugira ngo bazajye iwabo. Ese bako baje barwana byagiwe? Ariko babaye ibintu biratangaje. Umuntu abanyamahanga bamugira igihangange. Ikibazo rero reka mubwize ukuri, amahanga cyane y'ONU yataye igihugu cyacu ku buryo bwinshi kuva muri 1994 kugeza magingo aya. Ntabwo rero twebwe niba ONU itashoboye gukemura icyo kibazo, ibyo bihugu ngo bitange ibihugu by'amahanga cyane bimwe biriyo ni Conseil de Sécurité mu nama ngo bizane amahoro, niba badashoboye kubikora tuzabyikorera. Ntabwo twakomeza dutya. Ndizera ko n'Abanyarwanda bagomba kunyumva. Ntabwo bishoboka ko tubabaja tukaba n'abantu kwicwa ni ngimbwa cyangwa se ngizi nyamaswa zishaka. Ntibishoboka.